ni Bwana. Wewe ni Bwana wa mabwana. Unadumu na kutawala. Wewe Bwana unastahili. Sifa zitokazo ndani ya kinywa chako. Peke yako wewe ni Bwana. One more time. Wewe Bwana ni Mungu. Pale ulipoinua mikono yako juu mwambie Bwana. Jina lake ni Bwana. Come on. Yeye ni Bwana wa mabwana. Na yeye anastahili. Church, come on, let me hear the church. Wanda. Say, wewe ni Mungu, wewe, wewe, Bwana, unastahili, 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 jina lako ni Bwana. Waweza inua sauti yako zaidi kwa Bwana, mwambie wewe ni Mungu. Jina lako ni Bwana. Bwana wa majeshi ndilo jina lako. Hey, unastahili. Are you ready guys? Come on. Wewe ni Bwana. Bwana. Upande wangu.
Weza ni wangu. Bwana kania. Bwana.
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 Come on everybody, say. Unatawala milele Bwana, Bwana, umejivika heshima Bwana, Bwana, unatawala milele Bwana. Bwana, wewe umejivika heshima Bwana, Bwana,
unatawala milele.
Tumwinulie mikono yetu juu tumwambie Bwana. Yeye anazungukwa na nguvu na utukufu milele hata milele. Kora mate bo shaka, rekete mate bo shaka, rima mama mate bo shaka, reke maye. Shatamaya, reke mate. utatawala. Mbingu za ubiri kazi ya mikono yako. Anga zalitangaza kazi jema ulizofanya. Nawe watawala milele yote. 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 Shuhuda zako niamini sana. Utakatifu ni vazi lako Bwana. 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 Yesu mechini. Yesu.